Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Nimuje no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu vewa.com, maze mukurikira ikiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Koko rero murisanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ubuskuti bwatangiye mu Rwanda mu 1940, ariko umuryango w'abaskuti mu Rwanda ASR nk'uko tuwuzi muri iki gihe wavutse mu 1966. Uyu munsi turaganira n'abayobozi bawo by'umwihariko ku kamaro k'ibigo bya giskuti byo guteza imbere icyaro Centre Scout Rural de Développement mu Gifaransa. Uzaba umugabo Virgile Toteme ya giskuti ni Fakocher Ingenieur, ni komiseri mukuru wa ASR. Rucyahana Aviateur, izina rya giskuti Bélier Résolu, ni komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Nawe gihe ubakiriye ndi Thomas Kamirindi, Renard Joyeux. Ariko mbanje kubifuriza mwebwe mwese nshuti z'ijwi rya Amerika, by'umwihariko abayisilamu, mbifurije umunsi mutagatifu muhire w'igitambo Aid al-Adha. Virgile rero Fakocher Ingenieur, uraho neza, urakomeye?
Muraho kandi ndi Bélier, umeze neza?
Ni Renard Joyeux.
Renard Joyeux.
Unyitiranije na Rucyahana Aviateur Bélier Résolu. Bélier Résolu, uraho neza, urakomeye?
Muraho kandi ndi wese.
Mwembi ndabashimiye cyane rwose aka kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mubwire abari abakurikiranye ni radio ibyo abaskuti by'umwihariko ukuntu umuryango w'abaskuti ufashe cyaro gutera imbere ariko mu rwego rw'urubyiruko. Maze rero navuze imirongo ibiri gusahiye kuri ASR, dutangirire tuyibaza ngo ubu ngubu abaskuti bahagaze gute, ni bangahe mu gihugu, abakobwa ni bangahe b'abaskuti, abahungu ni bangahe b'abaskuti?
Nakoze kamirindi. Uyu munsi ubu nibwo turimo gutangira ibarura, kuko hari hashize igihe nta barura biri ofisiyeri bikorwa.
Yego.
Ariko uyu munsi imibare dufite, ikigereranyo dufite, ni uko mu Rwanda hari abaskuti 38. Ariko kubera ko aho ibarura riherukira gukorwa ntituzi ngo abahungu bari bangahe, abakobwa bari bangahe. Ariko kuko buri gihe tugerageza kugira ngo tugire imibare iringaniye y'abahungu n'abakobwa, twavuga ko abahungu ari nka 60%, abakobwa bakaba 40%.
Mu baskuti tugira n'abana abaruveto. Ubu ngubu abaruveto bo bameze bate mu Rwanda?
Abaruveto n'ubundi turabafite bari hagati y'imyaka 6 kugeza kuri 12, ndetse dusigaye twaranabahaye n'akazina kajyanye n'ikinyarwanda. Iwacu tubita abatoni.
Abatoni.
Abatoni. Ubwo rero imibare nayo ni nk'ibyo nakubwiraga. Turacyarimo gukomeza tubarura, kuko umunsi ku munsi havuka amatorero mashya, amayinite mashya. nagucyo uyu munsi ntago naguhi mibare irezatse ariko barimo kandi navuga ko ari nka kimwe cya kane cyabo ngari 38 tubara
turibanda muri iki kiganiro ku baskuti bo mu cyaro ese abatoni nabo mu cyaro barahari bahagije umubare ushimishije
yego umuntu yavuga abaskuti bo mu cyaro ariko se n'ubwo byabitandukanye
yego
uko abakitaga abaskuti bo mu cyaro ni abantu wenda baga barakikije amashuri cyangwa batare yagezemo nuko uko twabivugaga uvuze abo mu cyaro baba ushaka kuvuga nawe mu mujyi
yego
ariko mu cyaro nyine amashuri yagezemo abaskuti mu cyaro barimo abakikije amashuri nabo barahari n'abizaringanye barahari n'abize n'abari mu yisumbuye cyane barahari ubuskuti bwavugaga kera bwo mu cyaro n'ubungubu biratandukanye
noneho rero kuri aba baskuti bo mu cyaro hari ibigo byabo biriya centre scout rero de development nasomye ko mu minsi ishize ASR yabonye inkunga ya PNUD cyangwa se UNDP ifatanije n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mwabonye inkunga yo guteza imbere aba baskuti bo mu cyaro muri izi centre zo mu cyaro mu magambo make imishinga yo kubateza imbere imeze ite niyo ntwererano
urebye muri iki gihe nabyo ntabwo bimeze nk'ibyo hambere kubera yuko urebye ibyo bigo byacitse intege ibikora bikeya ariko bireze none tugereranyije n'icyo ngicyo UNDP yabiteye n'inkunga na RGB
yego
ubu turashaka guteza imbere cyane ikigo cy'urubyiruko cya Nyiragongo mu karere ka Musanze hanyuma n'ibikiri inshiri aho izo muri komoni ya nshiri imwe mu bumwe muri Nyaruguru bo babikora neza nk'uko bakoraga mbere
yego
bigisha urubyiruko imyuga yo kubaza kudoda kandi bakabakira ku isoko ry'umurimo ubwo rero hari n'ibindi bikora
ariko
nibyo twashatse kugira ngo ntibajye mu bize bandebereho muri ibyo bigo byacu
imyuga se biga ni iyihe kera nari nzi ko bigaga kubaza kubaka n'ibindi ubu ngubu biga ibiki muri biriya bigo by'urubyiruko
biterwa n'ikigo nanone uko gihagaze urebye nibyo ngibyo tuzajyamo
yego
bo ni ubudozi n'ububaji ariko hari ahandi bakora ubuhinzi ubuhinzi bw'imboga ubuhinzi bw'imyaka isanzwe bitewe n'uko nanone ubuhinzi mu Rwanda bwavuguruwe
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi yego
bona no ani gatere
ye
kugira ngo ikigo cy'ubuskuti kigamije iterambere ry'urubyiruko gifite n'imyuga gikora tugendera no kubanza kureba inyigo yaho batuye nk'uko yarabivuze harimo bimwe byagiye bicungura ariko nibaza ko turamutse turi ahantu haturiye ibiyaga ubu ndavuga wenda mu bice bya za Rusizi hafi y'ikigo mu bice bya za Bugesera ahari amayinite y'abaskuti hafi ya Cyohoha ntabwo byabura nk'uko habamo n'umwuga wo kuroba tukabafasha kuwugira umwuga nyine bakabikora kinyamwuga tukabashyira muri koperative tukabafasha kubona amasoko ku buryo tuvuga ngo hari ahantu bavuye hari aho bageze bibahangiye umurimo uzabafasha kwibeshaho
ubwo rero ni ukuvuga ko biri mu bitekerezo
bimwe biri mu bitekerezo
yego
ariko hari n'abasanzwe bakora hari abakora hari za siterizi zigiye zifite amasivite atandukanye cyane cyane ay'ubuhinzi n'ubworozi kandi ngira ngo iyo umuntu avuze ikigo
abantu bumva bazuba kumva n'abantu bakoreramo n'iki ntabwo ibigo byose n'abo abaskuti bose bakorera mu cyaro ariko basuti ibigo bakoreramo tuvuga yuko nimba hari umutwe w'abaskuti ukorera ahangaha hari abakora ubuhinzi hari abakora ubworozi bw'amatungo magufi baba abana twahoze tuvuga babatoni nabo bakabatoza korora udutungo turinganiye kugira ngo kuko urebye icyo dushaka ni uko umuskuti wo mu gihe kizaza aze bafite umwuga akora afite icyazi yatojwe akiri mutoya ndetse n'ibyo biga mu mashuri bagashyiramo ubuhanga n'ubumenyi bize maskuti bakoze maskuti kuva mu batoni mu nkesha mu bahizi b'ingenzi n'ibyo bice byabyitse by'imyaka byo hambere twavugaga abaeta abateeri abarukiye niko twagerageje kubishyira mu kinyarwanda.
Muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abatumirwa uzaba umugabo Virgil Fakosher ingenieur ni komiseri mukuru wa ASR umuryango w'abaskuti mu Rwanda, na Rucyaha Navigateur Bélier Résolu komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Turaganira rero ku buzima bw'abaskuti mu Rwanda nuko bagomba kwiteza imbere bakaba urugero mu muryango nyarwanda. Kuri telefone dufite Ndikumana. Ndikumana we?
Mwiriwe mwiriwe.
Wiriwe neza. Uzanye bakwe rwose ndagushimiye.
Yego cyane.
Uri hehe Ndikuma?
Ne je ndi Dar es Salaam muri Tanzania.
Yego.
Yego cyane. Nabo mudamukize umutumire.
Ni babiri. Barakumva.
Bose yambu cyane yambu. Ndi mu rundi bikonda baramutsa cyane.
Yego.
Nagomba cyifuzo cyanje n'ikibazo cyanje kuri abo batumire.
Yego.
Ahubwo uwo mushinga bari basanzwe bafite wo kugira ngo bakomeze ibikorwa ku baskuti ahubwo baratevye abandi ahubwo baratizwe abandi baramaze gutanguza jewe nsenga mu ishyiga rya Gatulika ino muri Dar es Salaam. Barakotiza udufaranga ku minsi yo kuza guhurira ku ishengero y'iminsi yo gusenga bakotiza udufaranga duke bakaguramo amatungo mu minsi nk'iyi minsi bakagenda gufyatsa amabroko sima bakagira udufaranga udufaranga bagafashanya kugira ngo bashobore kuronka umuntu apfuye n'ibibazo agwaye cyane afise iminsi myiza nk'iminsi y'abamariyaje kugira ngo bafashanye ari nk'ubundi ashobore kugira izindi ngorane zitandukanye zitunguranye bashobore kumufasha. Ahubwo nasaba ko mu Rwanda ahubwo baratebye cyane nibazamure uyu mushinga bari bategereje nibazamure bari nyuma y'amajyambere nibazamure kabisa.
Ndikuma ntabwo mbasubiriza ariko barakwibwirira gusa ako nagira ngo twumvikaneho abaskuti mu Rwanda ntabwo ari abakatolika gusa baturuka mu madini yose.
Aha, inaho muri Tanzania benshi nakujyana n'abakatolika kabisa.
Ndikuma ndagushimiye noneho reka bagusubize nimba koko batinda baratinze mu bikorwa byabo. Urakoze cyane.
Sasa murakarama.
Nawe urakarama rwose. Niko Fakosher ingenieur na Bélier Résolu uyu Ndikuma ati mwaratinze mwamwumvise
Ndikuma ati twaratinze ariko umuntu atinda bitewe n'igihe yateganije kuzahagurukira urugendo kandi ngira ngo ntabwo byari ngombwa ko duhagurukira rimwe n'abaskuti bo muri Tanzania ubwo buri muntu aba afite ibyo yateganyije buriya nicyo cyari igihe ahubwo yatubwira tukazongera kuvugana urugendo rugeze hagati akatubaza niba rwaragenze neza. Wenda igitekerezo kindi namushimira tubwiye n'icyo gutangira gushishikariza abaskuti kwishyira hamwe bagakora utunina ariko nabyo n'ubundi bintu bizajya byunganira ino mishinga kuko naho umushinga utaragera tuzatangira kubatoza kwizigama ku buryo n'igihe nta yindi mishinga izaboneka kuko ntabwo buri gihe tuzajya tugendera ku mishinga y'abaterankunga nabo bakaba bashobora kwishyura amafaranga hamwe niba ari batangira kuri utwo tworoheje inkwavu boroza abatoni ababinkesha bakorora ihene kubera ko bigiye hejuru bashobora no kuzicunga ni igitekerezo cyiza tubwiye gihuye n'ibyo twateganyaga kandi tuzabishyira mu bikorwa ikindi umuntu yakongeraho nk'uko twibukije reka nifuriza umunsi mukuru mwiza w'igitambo abasikuti bacu b'abayisilamu
yego
kuko nyine nk'uko ubivuga twebwe dukora n'amadini yose twakira urubyiruko ruvuye mu madini anyuranye tukabafasha gutera imbere mu bushobozi bwabo bafite n'iyobokamana ryabo ariko kandi gukererwa umuntu yavuga gutyo kuko ntabwo ari ubwa mbere umuryango w'abasikuti mu rwanda wenda ubonye iriya nkunga y'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere kuko no muri 2015 bazanye inkunga kwandika dushyiramo inyigisho zinyuranye ku rubyiruko rwacu rw'abasikuti
yego
badufashije kwandika inyigisho zikubiye mu bitabo bijyanye n'uburenganzira bwa muntu no guteza imbere ibijyanye n'ubwuzuzanye n'uburinganire bw'umugabo n'umugore hanyuma n'uburere mboneragihugu
yego
ngira ngo niyo mpamvu ikomeye twabonye yadushingiye ibiganda mu gushyiraho inyigisho kugira ngo urubyiruko rubashe kugira ibikorwa n'ibyo byose twumva urubyiruko rukeneye ubona mu gihe kiri imbere kandi koko tukagendera ku iterambere rijyanye n'igihe tugezemo ku rwego rw'igihugu cyacu no ku rwego rw'isi.
Izo mfashanyigisho zanditse kandi mu Kinyarwanda?
Zanditse mu Kinyarwanda rwose.
Yee nuko kuri telefone noneho dufite Idrissa. Idrissa we?
Wiriwe.
Wiriwe neza, uri hehe Idrissa?
Ndi hano i Kigali mbere Karuruma.
Yee nuko. Gusha ku ngingo.
Ndashimiye kuba watumye umukinnyi wo mu sikuti.
Yego.
Ndashaka kumwibariza. Arebye kera tukiga ubu sikuti twarabukundaga.
None wararangije kwigura bwanga?
Ntabwo nabwanze, imirimo yaramfashe bituma mva ku nshingano zazo.
Yewe Idrissa, reka twumvikane nk'aba vyolu umusikuti abo musikuti ubuzima bwe bwose. Nubwo ubwo icyo ukuri kubitekereza gutyo n'ubusikuti bukurimo komeza yego
none nshaka kumwibariza ngo
niba biri
urubyiruko rw'iki gihe na kiriya gihe cyacu nyine
igihe cyanyu ni ukuvuga ryari
ni ukuvuga ngo guhera 95 nyine noneho arebe na hejuru y'ibihumbi 2015 nyine abigereranye aduhe uko iba ari cyo twabihinduramo nyine umwaka utaha
yee Idrissa urakoze
ayo murakoze
yego fakoshere ingenieur na belier resolu uyu muhungu Idrissa ari kubabaza yego mwamwiyumviye mbese
wamwiyumviye
yego
bo Idrissa cyo namubwira cya mbere ni ukumushimira kuba ashashe intambwe yo guhamagara nk'uko nawe bivuze kandi nkamwibutsa ko dusezerana ko iyo ubaye umusikuti rimwe uba umusikuti iteka ryose
yego
yaravuze ati tugereranye ubusikuti bwo mu 2000 n'ubw'uyu munsi cyangwa muri 2015
yego
icyo namubwira ni uko imwe mu mpungenge wa mugani turi kujya tugira ni abantu bakunze ubusikuti bakiri mu mashuri
yego
akabafasha kwiyubaka akabafasha kugira indangagaciro akabafasha kumenya gushyira amanga bakaba bavuga bahamye noneho yamara kuva mu ishuri nk'uko abivuze ati inshingano zikatubana nyinshi yabona akazi yatangira kubona inshingano akibagirwa ko ibyiza yagezeho abigerezwaho n'umuryango n'izo nyigisho hari abantu bakuru icyo gihe nabo bafataga umwanya bavuye mu kazi bavuye mu bafite ingo bakaza guteza imbere abana yagera hanze ntagaruka ahubwo bya bindi bajya bavuga ngo garuka ushinde ngo bagaruke bafashe umuryango n'ubundi kubaka abana nicyo kintu cyonyine cyahindutse
sinaje ngo tuvuge ngo abana nyo bagikunda ubusukuti abana barahari ahubwo ni nka bya bindi bavuga muri Bibiliya ngo nirimwe yaruka basaruzi nibaki ubwo yari dirisha na musaba ko nabagenzi be bari kutwumva bafashe isezerano bagasezerana bakagira ibyiza umuryango wabagejejeho nibangaruka badufashe n'abarumuna bacu dufashe abana bacu igihe nk'iki mu myaka 20 n'abaribo bazaba bicaye aha ngaha bari gufasha abarumuna babo n'abuzukuru bacu icyo gihe
yese ahubwo Idrissa atumye ngira igitekerezo nta kuntu mwibarura muteganya byo kumenya abaskuti ubu ngubu nyine abaskuti uko bangana ubu ngubu aho bari nuko bakora nta kuntu mwakwinjizamo mu mushinga no kubarura abaskuti bakera nyine nkuko Idrissa bivugaga bavuye mu mashuri runaka ahari byumenya byanakoroha munyuze mu mashuri mukayifashisha ni igitekerezo kinjemo gutyo gusa nta kuntu nabyo twabitekerezaho
ni igitekerezo cyiza ariko urumva gukora ibarura ku rwego rw'igihugu bisaba logistike n'ibintu byinshi
yego
wenda na shishikariza n'anamenyesha abajya babasha kujya ku mbuga nkoranyambaga ko hari agaformulaire sinzi uko nasita mu kinyarwanda ariko barabyumva twari twagerageje gukora kuri internet
yego
kari kuri website kuri Facebook page ya Rwanda Scout Association yitwa Rwanda Scout ngira ngo twagashyizeho mu kwezi kwa kabiri
yego
dusaba abantu ko bakagenda no bagasangiza abagenzi babo uwo umuntu azi wese uyigeze kuba umusukuti ukiri kunda nka Idrissa wumva yagaruka akadufasha kugira ngo dufatanye kurera barumuna bacu wenda ubwo naza gusabaho muri ekipe ya communication ubwo noneho bigeze no ku bantu benshi iyo fomu tukongera tukayishyiriza kuri paji hejuru ku buryo hari uwayisura uyu munsi cyangwa muri iki cyumweru aho babonera umwanya bakwiyandikisha iyo fomu nta kindi banza ni ukubaza amakuru y'umuntu utabaye umusukuti ryari ese amahugurwa wabonye ni ayahe ese wumva uyu munsi ukurikije umwanya ufite wenda n'inshingano zigiye zifata abantu cyane hari uruhe ruhare watanga utanga uruhare ashobora kudufasha kwandika dokima runaka ashobora kudufasha mu buvugizi ashobora kudufatira inite y'abana batuye hasi yaho ari wenda nabe bari muri iyo inite akababera umujyanama tugira amakomisiyo menshi arahoraho ndetse n'azajya ashingwa bitewe n'igikorwa runaka harimo ibyo byose ku buryo nta muntu wabura aho yisanga yarabaye umusukuti koko kandi yarasezeranye abifite ku mutima
uvuze ikoranabuhanga
hanyuma ndaza kwikorera
yego nibyo ariko nyine uvuze ikoranabuhanga nge nibuka yuko njya ku rubuga rwanyu rwa internet ntabwo yego ari buri munsi ariko njyaho kenshi ahubwo mwakwibutsa abantu urubuga rwanyu rwa internet uko rwitwa
urubuga rwa internet ni dukni wawawa akadomo rwanda scout .org
hanyuma facebook
nayo ni rwanda scout ariko hariho nyinshi zigiye zitandukanye urwa rwanda scout ruriho ofisiyeri ruriho logo y'abaskuti mu rwanda turimo kuri twitter
yego
twitter yacu ni rwanda scout nayo kuri scout hariho s inyuma turimo kuri instagram
yego
nayo ni rwanda scout tukagira na page kuri YouTube nayo ni Rwanda Scout Association zose ikizitandukanya n'izindi z'uturere n'iki ni uko zihorogo y'umuryango w'abaskuti mu Rwanda ngira ngo aba baskuti barahita bayumva ukwiteza
logo n'ikirango
logo n'ikirango
ndibwira yuko yego yego komeza
nari ngiye ndagukigizwe n'ibendera ry'u Rwanda
yego
noneho harimo ikirango cya insigne mondiale cy'umuryango w'abaskuti w'isi hose
Fleur de Lis.
Hejuru hari ijambo Rwanda, hasi hari ijambo Scout gitariho E.
Yee. Ndibwira yuko ari intangiriro abantu bamenye aho babakura bakoresheje ikoranabuhanga.
Bahita batubona kandi ekipe yacu ya communication irasubiza byibuze nyuma y'amasaha ane y'umuntu yanditse ababonye igisubizo.
Yee. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira n'abakuru b'umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Uzaba umugabo Virgile, izina rye rya giskuti ni Facocher Ingenieux, ni komiseri mukuru wa ASR. Rucyahana Aviateur Bélier Résolu, ni komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Nk'uko rero babivuze mu kanya, twongere twifurize umunsi mwiza bagenzi bacu b'abaskuti b'abayisilamu, ariko namwe mwese nshuti z'Ijwi rya Amerika, tubifurize umunsi muhire, umunsi mutagatifu w'igitambo. Kuri telefone turi kumwe na Juan. Juan.
Rane kabiri.
Na urakaramba gatatu.
Yewa, nakubera Imana, nakubera Imana.
Ese ubundi kuki utaramba karindwi?
Byose n'ubite kubidufashamo.
Nuko nuko rwose ndagushimiye cyane. Uri hehe se Juan?
Mu ntara ya Majyepfo akarere na Karuhango mu murenge wa Kabagari.
Yee. Nuko abaskuti surabazi.
Kose ntakubeke nge naje kuri Facebook mbona poste ndavuga mbo reka nange wenda ntange nimero yange wenda menye amakuru afatika.
Yee, kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu.
Cyane rwose.
Eh, nuko ngaho rero umwanya ni uwawe.
Umwanya nge cyo nabasaba, urabona wenda hano mu Ruhango mu Kabagari ni mu nyundo nyine z'icyaro.
Mhm.
Idirishye ndamwumvise ni mugenzi wanje pe.
Eh,
ariko kintu nyine ngiyango mbaze SK bibanda kubona bari mu mugi cyangwa mu cyaro naho wenda bafite uko babigenza.
Ariko kuri poste umuntu none se kuri poste kuri uriya butumwa nyine twashyize kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ntiwabonye ko twibanda no kubaskuti bo mu cyaro.
Nyine birumvikana, ariko SK none wenda nkatwe nyine mu cyaro. Ese wenda mu muryango wenda nimba Ruhango bafite wenda ishami. Akubwira wenda nimba kuba umuntu yaba joininga mu Ruhango wenda hari ishami, cyangwa wenda nimba intara y'Amajyepfo wenda hari ishami, ku buryo cy'uwenda n'uwundi muntu wenda utari Jovani Mata wenda urimo arabakurikirana.
Mu magambo make urababaza ukuntu umuntu yinjira mu muryango w'abaskuti.
Cyane rwose.
Nuko nuko urakaramo.
Murakoze.
Yee, baragusubiza pe. Facocher na Bélier, umwanya ni uwanyu rero ni mu musubizo.
Arakoze cyane. Abaskuti turi mu turere twose tw'u Rwanda, ahantu hose twafite ubuyobozi, ndetse n'ubu hano turi mu gutegura ibitabira n'ibyambi by'umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Turi kumwe n'umuntu rwose ukomoka mu Ruhango kandi uri wungirije komite y'akarere ka Ruhango. Akarere ka Ruhango ni akarere mbi cyane, nzi neza. Mu duce twose haba za Ntongwe, haba za Muyunzwe, haba za Byimana, mpande z'iskuti banabukoreye mu Byimana mu karere ka Ruhango cyane umwana hose wahasanga abaskuti bari mu turere rwose dukomeye mu muryango w'abaskuti mu Rwanda. Kuba umuskuti rero ubundi ubuskuti burimo abantu b'ingeri ebyiri urege. Twibukiranye ko umuryango w'abaskuti n'umuryango ureba urubyiruko, ufasha urubyiruko guteza imbere ubushobozi bifitemo, haba mu bwenge, imbaraga z'umubiri, imibanire yabo n'abandi, iyobokamana, indangamutima. Ibyo bitozwa cyangwa n'abana batoya turera kuva ku myaka itandatu kugeza ku myaka 25. Abo bakarirwa n'abakuze. Abakuze ugomba kuko niba ari umuryango urera, hagomba kuba harimo abayobozi. Abo rero bari mu cyiciro cy'abarezi n'abayobozi. Umuntu mukuru wumva yafasha urubyiruko gutera imbere, kumenya ubwenge, kugira imibereho myiza, yaza akatwegera akatubwira icyo yadufashamo cyangwa tukamubwira aho dukeneye, turamwakira. Kimwe n'uko umwana wese n'urubyiruko
rwose ruri muri icyo kigero n'ibyo bigero by'imyaka navuze kuva ku bihumbi bitatu na makumyabiri n'itanu yegera umutwe w'abakuturi aho hafi bakamwakira bakamwandika akajyamo.
Yego,
twibutse ko ari umuryango udaheza, ntabwo urobanura ikintu icyo ari cyo cyose. Ni umuryango wakira abantu bose utagize icyo uvangura cyangwa uheraho na kimwe.
Tukaba twabwira Jowa yuko kandi umuntu ari we ujyamo ku giti cye, nta gahato ntaki, niwe ubyishakira akagenda agasanga abasukuti bakamwakira
ku bushake bwe.
Uwo ari we wese, yaba umuhungu yaba umukobwa yaba umuyisilamu yaba umukatolika yaba umuporoso, nta kibazo.
Yaba umuzungu yaba umwirabura yaba umuhondo
yego. Ubwo rero wandibwira yuko wabyumvise, igikuru ni uko agenda aho hose wamurondoreye haturanye na Ruhango akareba umuryango w'abasukuta huri ishami rihari unite ihari, noneho akababwira bakamwakira bakavugana akababwira yuko banakorana. Ni uko nguko bimeze?
Ni uko nguko.
Yee, kuri telefone dufite kandi na Claude na Frederic na Daniel, inshuti z'Ijwi rya Amerika. Mbibutse ko tuganira n'abayobozi b'umuryango w'abasukuti mu Rwanda, uzaba umugabo Virgile Fakosher Ingenieur na Rucyahana Aviateur Bélier Résolu, bose komiseri mukuru na komiseri nshingwabikorwa. Claude rero tubariwe duheraho. Claude we,
karame kabiri.
Karame karindwi. Uherereye he?
Nyamagabe.
Yego, umwanya ni uwawe.
Ndagira ngo mbaze ngewe nyine ibyo by'abasuguti ntago mba ndi kubyumva neza. Nagira ngo mbaze ubundi abasuguti bisobanura iki, ku buryo nyine umuntu yabasha kuba yakwiyandikisha n'uburyo umuntu ashaka kwiyandikisha n'ahantu yabasanga se n'icyicaro yenda bitewe niba no mu cyaro muhagera.
Uhereye aho ngaho Nyamagabe uri? Reka bagusubize Claude we.
Murakoze.
Hanyuma Frederic na Daniel mube mwihanganye. Fakosher na Bélier, umwanya ni uwanyu, nimubwire Claude ubusukuti bivuga iki, bisobanura iki, nawe yawujya amate.
Arakoze Claude kutuba cyane ikibazo. Kuvuga ngo ubusukuti buvuga iki, ntabwo bihereye wenda ku nyitwa ku gisobanuro, ariko icyo umuntu yavuga ko umuryango w'abasukuti ni umuryango ureba urubyiruko, wakira abantu bose ntacyo uvanguye, umuntu akaza ku bushake bwe, hanyuma umuryango ukamufasha guteza imbere ubushobozi yifitemo ubwo ari bwo bwose, kugira ngo arusheho kuba umuturage mwiza ubereye igihugu kandi ubereye n'isi, kandi kugira ngo mu buzima bwe azagire icyo yimarira ajye n'icyo amarira abandi. Bigendera ku nshingano eshatu: gutoza abasukuti kurangiza inshingano zabo ku Mana, gutoza abasukuti kurangiza inshingano zabo ku bandi, no gutoza abasukuti kurangiza inshingano bo umuntu ubwe ku giti cye yifitemo. Kugira ngo umuntu yavuga gutyo, hanyuma wenda namusura mu byo nari navuze yuko twakira abana b'abasoni bafite ku myaka itandatu kugeza kuri cumi n'ibiri, inkesha kuva kuri cumi n'itatu kugeza kuri cumi n'itanu, abahizi kuva kuri cumi n'itandatu kugeza kuri makumyabiri, ingenzi yaba bakuru b'ababa barimo barangiza inyigisho kuva ku myaka makumyabiri n'umwe kugeza kuri makumyabiri n'itanu, noneho umuntu akiyandikisha hafi ahari ubusukuti hafi n'abasuye, kuko Nyamagabe nawe ndagize cyane urebye mu mirenge yose wahabona abasukuti, cyane cyane tuvuge ku mashuri no ku matorero wahabona abasukuti. Iyo ukaba wabegera ukavuga ndashaka kuza amasukuti, cyangwa tudashaka kuzana n'abana banjye, cyangwa tudashaka kubafasha mu iyobokamana ryabo, cyangwa tudashaka kubafasha mu mikino, ibyo aribyo byose.
None se nkubwo ngubwo ati yavuze ati abasukuti ati nta kintu na gato mbaziho pe, noneho mu magambo make mwamubwira ikiranga umusukuti? Kuko ashobora kubona umuntu wambaye imyenda runaka agakeka ko ari umusukuti kandi atari umusukuti, ashobora kubona umuntu wambaye furara agakeka ko ari umusukuti kandi atari umusukuti. Niki kiranga umusukuti?
Tuvuga ikiranga umusukuti, ntabwo nahita ndebera muri uniforme cyangwa mu mpuzankano. Imyenda tunayambara gakeya ugereranyije n'iminsi umuntu ahura n'abandi. Icya mbere navuga kiranga abasukuti ni izo ndangagaciro tugerageza guha abana kuva bagifite imyaka itandatu kuzamuka kugera kuri 25, harimo ubunyangamugayo, kuzuza inshingano ku Mana, kuzuza inshingano ku bandi, kuri bagenzi bawe ibyo ugomba kubakorera, ndetse no kuzuza inshingano kuri wowe ubwawe, ibyo wikorera cyangwa uburyo witwara kugira ngo ube umuntu ubereye sosiyete, ubereye umuryango n'igihugu, ndetse n'isi muri rusange. Ariko tugiye no ku myenda, kuko nayo ni bimwe mu bituranga. Tugira cyane cyane ibirango byacu nk'uko wari ubivuze, habamo furari.
Yego,
furari yacu uyu munsi igirwa n'amabara atatu, ibara rinini ryo hagati mu gitambaro ari ubururu, ukaba ari ubururu bwo mu ibendera ry'u Rwanda, kuko turaba twituwe mu Rwanda. Ugana ku musozo hagakurikiraho ufite agashumi cyangwa ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi, ari byo biri ku musozo wa furari. Iyo ngiyo ni ikimenyetso cyane twituwe mu Rwanda cy'umwambaro w'inyuma. Ariko tugira n'ibindi birango, harimo ikimenyetso cy'umuryango w'abasukuti ku isi.
Yego,
ni kigizwe na bisobanura atabireba biri buze kugorana.
Mu gifaransa bacyita fleur de lis, mu kinyarwanda sinzi ukuntu
umuntu yakibona. Harimo ikimenyetso cy'uruziga kiriho feredoni imbere, wenda yaza kureba feredoni akareba umuntu wayimurebera ku ikoranabuhanga, cyangwa niyo yashyiramo insinye sikuti mondiyali ahita ayibona. Inyuma izengurutswe n'umugozi ufite ipfundo hasi ry'ubumwe, bigaragaza ko abasukuti ari umuryango w'ubumwe ku isi hose. Ni ukuvuga ngo abasukuti bo ku isi hose twifata nk'abavandimwe, kandi nibwo ko turi n'abavandimwe, kuko ari indahiro, ari isezerano, ari indangagaciro, tugendera ku bintu bimwe.
Hanyuma
icyo umuntu yatangira kukamirinda rero, nuko umuntu yaba yagize indangagaciro yambaye n'uwo mwambaro, ariko atanditse mu muryango, atayasezeranye mu muryango, ntabwo yaba ari umusukuti.
Birumvikana.
Icya mbere ni ukubanza kumenya umusukuti, umuryango w'abasukuti umeze utya, wamara kumva ko kuba ari ikintu ari umuryango wagiramo uruhare, hari inyigisho wiga kugira ngo wiyumvishe, hanyuma ugasezerana, bityo ukaba wanditswe nk'umunyamuryango w'umuryango w'abasukuti.
Nuko ubu rero hariya i Nyamagabe Claude, ari ahantu Nyamagabe ni nini ahantu amazina nk'abiri y'ahantu yajya ni nka hehe kureba abasukuti?
Mbere na mbere yajya hari ishuri ryajyanye n'ikibuga cy'umupira ndabona ishuri rya santeri, ariko niyo yajya ku karere yahasanga
abantu bacu bakora mu karere kandi bashinzwe n'umuryango wa Scouts aho ngaho Nyamagabe. Ashaka kuduhamagara cyangwa tukamuhana nimero ya komiseri waho.
Yego.
Ariko niyo yajya kuri diyoseze gatolika ya Cyangugu ya Bambu ya Gikongoro ya Habasanga. Niyo yajya mu biro ibyo ari byo byose bishinzwe urubyiruko, haba mu nama y'igihugu y'urubyiruko bamwereka aho yakwiyandikishaho.
Yego.
Niyo yajya mu biro bishinzwe ibyerekeye urubyiruko kuri diyoseze ya Gikongoro, hari abantu bashinzwe imiryango dukorana nabo bose batuzi bashobora kumuyobora bakamwereka abasuti bari.
Ubwo ndibwira yuko n'abandi bose aho bari mu gihugu bumviraho aho bashobora kugenda. Yego, mutanze urugero rwa Nyamagabe, ariko rero ndibwira yuko ariko bimeze hose mu gihugu bashobora koroherezwa gutyo kugera ku muryango w'abaskuti bitabagoye. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umuryango w'abaskuti mu Rwanda nibo tuganira. Nk'uko nabibabwiye kuri telefone, turi kumwe na Frederico na Danieli, nizeye ko batarambiwe. Duhamagare Frederico. Frederico,
Sambwite Masi.
Urakomeye?
Yego me.
Tubwira abatumire aho uri.
Ni mu gisagara cya Bujumbura.
Yee, nuko gusha ku ngingo.
Yego, nagomba kumubaza gifati ngaha mu Burundi, umuryango w'abasuguti ukungene ukora, hari ukungene bakubita abantu mugabo hagati yabo ngo bariko babafuruma nka kugira ngo bafuruma ngo abasirikare. Mbere muri iyo minsi hebyo
ibyo warabibonye Frederic? Ibyo warabibonye babikora?
Narabiboneye. Hari n'umubyeyi yigeze kwitwara ngo umwana we gushika hapfa, hama tukaba tuzi yuko umungu uwo muryango w'abasuguti umungu wegamiye idini nyumba rya Katolika, tukaba tuzi yuko ata dini irekuye kukubikana ngo bafuruma abantu. Kandi noneho ubu burorero ni bwinshi, ariko nyine bagenda bakabazika mu myonga, bakagenda basa nabi. Nagomba ndamaze yuko byo biri ngaha mu Burundi cyangwa yuko byoba biri mu muryango w'abasuguti ku rwego rw'isi yose. Hanyuma kandi ikibazo kagira kandi
niko Frederic, buretse dusubiye inyuma gatoya, uwo mwana wakubiswe yego nubwo ngo abo ngabo ntabwo ari abaskuti, ariko nimba bari bambaye n'umwambaro w'abaskuti ntabwo bari abaskuti banyabwo. Ndibwira yuko uwo mubyeyi yabajyanye bagahanwa, ubutungane bukabahana.
Icyo gihe bagaragaza no ku radiyo nyine mu gihugu cy'u Burundi no kwitwa umubyeyi ntibabuze ko abyo kwitwara kugira ngo kubera ngo bari bamwitiye umwana, akavuga yuko uwo muhari ngo kigira gukubita abantu. Umuntu umwana murumika mu muhari ntamurumika ngo ajye gukubitwa gushyika naho yitaba Imana.
Ibyo bintu uvuze ndumva ari ibintu ku giti cyanjye ngomba kubaza abayobozi b'umuryango w'abaskuti mu Burundi, kubera ko nabo twigeze kuganira hashize nk'imyaka ibiri, ariko kandi n'abatumire nabo ubwo ngubwo, kubera ko abaskuti twese turi abavandimwe, ubwo barakubwira nabo ubakurikije ibyo wibarije. Akabazo ka kabiri wari ufite n'akahe?
Hari nyuma imyaka ibiri yobirenga gato, icyo gihe ibyo bintu imyaka ibiri yobirenga gato.
Nuko akabazo ka kabiri rwose
byarabaye ngaha mu Burundi, urumva ibintu byavuzwe ku maradiyo ngaha, urumva ko kuvuga yuko ari ibintu by'ibintu byiza.
Akabazo ka kabiri wari ufite na yego?
Akabazo kagira kabiri, nagomba kumubaza abasuguti bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, byo barazi ku ntindo ya mishyirahamwe byasanzwe nkuriya barabikorwa nkurababona ni byiza, baranyemera yuko bazofata umugongo ubwo narategereje ndahura. Nagomba namubaze yuko akudafashanya bari banyemereye baba bari kukama ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi cyangwa baba bari kukama ku rwego rw'isi yose. Nkamusaba yuko yobanyibukiriza wewe yoba ari bagenzi biwe bibiri baryoshye icyuma bantera intege mu dukorwa asanzwe nkora kubera urumva sinaronka abantu bangarukira ku murakoze Imana ibahezagi.
Niko se Frederic, abaje kukureba uribuka amazina yabo?
Abaserukira umuryango w'abasuguti ngaha mu ntara ya Cibitoke, abaserukira abasuguti ku ntara ya Cibitoke ngo ngaha mu gisagara cya Bujumbura, nabo sinibuka amazina yabo neza yose.
kuko nako kamu ubateye ubwabo barakumva ku radio nubwo yego FM yacu bayifunze aho ngaho mu Burundi ariko turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 muri aka kanya ndibwira yuko bajye babyumva kuko kamu rero bateye ndibwira ko bakumvise urakoze cyane
yego namwe murakoze
yee fakoshere nje ni na belle résolue ibyo bintu byo gukubita abana nkoko agira imana arabajije ngo biri ngo na biri mu mahame y'abaskuti ku isi
arakoze ndanije ni Frederic ngirango ni Frederic
eh ni Frederic
arakoze cyane ngirango cyo nabanza kuvugaho nuko mu mizi mu bihe byashize
eh
bigendewe nk'uko n'ubundi mu mico y'Abanyafurika habamo ibintu byitwa rite de passage aho iyo umuntu avuye mu cyiciro runaka cy'imyaka agiye kwinjira mu kindi cyiciro cyane cyane iyo umuntu avuye mu bana agiye kujya mu bagabo hari imihango yabagaho mu mico y'Abanyafurika abakoze ubusukuti mu minsi yashize rero bagiye bafatira icyitegerezo kuri ibyo bintu bakavuga bati iyo umusukuti amaze kugera imyaka iyi n'iyi yarakoze amahugurwa aya n'aya aba agomba kuva mu cyiciro runaka akajya mu kindi kuva muri icyo cyiciro rero bigakorwa n'abamaze kukigeramo kuko ntabwo wafata umuntu utaragera mu cyiciro ngo akoreshe imihango yo kukigeramo abakigezemo mbere ye aba batarakigeramo nako noneho kubera ko bikorwa muri icyo cyiciro bireba abari muri icyo cyiciro nta wundi bireba abatarakigeramo rero bakagira ibintu bimeze nko guceka ariko abo bantu iyo bagiye hariya bakurira iki ntibabisobanukirwe noneho bagahimba na bya bindi utagera ibyamubeshwa byinshi hari abatagerayo rero bakihimbira ariko ikindi navuga nanone umuryango w'abaskuti kimwe n'indi sosiyete yose hagiye habamo abantu kubera imitekerereze yabo uburyo nta muryango utagira abanyura ku ruhande hakabamo abantu bitwaza ibyo bintu bikoze mu ibanga bagakubita abana cyangwa bagakubita abakuru ariko babikiza mu cyiciro bajya mu kindi abanagiraga ngo nanabonere umwanya kugira ngo menyeshe abaskuti bose bo mu Rwanda baba abaskuti bato baba abaskuti bakuru baba bitwa ko baba babonye icyo byiciro babonye totemu reka bivuge ko ibyinshi bikorwa mu ishambagirwa nagira ngo mbabwire ko mu muryango w'abaskuti mu Rwanda uyu munsi bibujijwe gukora ishambagirwa ukubita abantu icya kabiri kugira ngo tumenye neza uburyo bikozwemo nta muntu wemerewe gukora ishambagirwa atabanje kwandikira akanama ko ku rwego rw'igihugu gashinzwe amahugurwa n'inyigisho ni ukuvuga ngo ako kanama niko konyine gashobora gutanga uburenganzira kakavuga ngo inite runaka yo mu kigo iki n'iki bafite abaskuti bamaze kugera ku rwego bashobora gukora ubushambagizo igihe bitabaye nagira ngo mbibutse yuko tujya tubivugana mu nama zitandukanye ntihagira n'umubyeyi wumva bamukubitiye umwana uwo muntu uzaba yabikoze azaba yabikoze ku giti cye azaba yabikoze mu izina ry'umuryango w'abaskuti mu Rwanda
azabihanirwe mu rwego rw'amategeko
ikindi nta nubwo ari ihame ku isi yose biterwa n'uburyo umuryango wabiganiriyeho hari ikindi Frederic yabariwe ngo ry'agafashanyo ariko sinacyumvise neza
ngo n'abantu bayobora umuryango w'abaskuti mu Burundi bamubwiye ko bazatera agashyirahamwe ke bakagatera inkunga akavuga rutuntu tubiri akibaza utuntu tubiri ati yasa ati iyo nkunga ati yari kuba iy'abarundi cyangwa yari kuba ari inkunga mpuzamahanga yo mu rwego mpuzamahanga icya kabiri ati mubanyibukirize mwo kagira imana mwe mubanyibukirize bazaze rwose ko amaso yaheze mu kirere n'utwo tuntu tubiri
aho ngaho ntabwo nabisubiza kuko ntabwo amakuru neza nyafite ariko nguko nakubwiraga umuryango w'abaskuti turi abavandimwe ku isi komiseri jenerali w'i Burundi ni inshuti yanjye turavugana uwo mugabo abashije kuguha detaye z'ibyo ari byabaye wabona na komiseri w'u Burundi nawe ari kumva VOA cyangwa se abaye atari kuyumva naza kumugezaho amakuru
noneho bakazihamagara Frederic akamusobanurira.
Ubwo rwose ndibwira ko
numva ari umusanzu namuha.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uzaba umugabo Virgile, izina rya Gisukuti Fakosher Ingenieur, ni komiseri mukuru wa ASR Ishyirahamwe umuryango w'abaskuti mu Rwanda. Rucyaha Navigateur Bélier Résolu, ni komiseri nshingwabikorwa wa ASR. Nibo rero turimo tuganira n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika ku birebana n'ubuzima bwa Gisukuti. Kuri telefone rero dufite Daniel. Daniel we,
ndakumva bwana Thomas.
Ndagushimiye cyane ko ihanganye cyane kuva kuri Claude, rwose uri mfura pe. Nuko uherereye he?
Yee, ngibisanzwe ndi Nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yee, abaskuti surabazi Daniel we?
Yee, abaskuti mbabona mu bijyanye n'amadini n'amatorero. Gutyo gusa mbona bagenda, ariko ndashaka mumbariza abo batumirwa. Ese nta
bibariza barakumva
badashingiye ku madini bashyirwaho? Kakuri tujya mu muganda tukavuga ngo turahura by'umwihariko turi abascout tukagira ibyo twigishwa aho ngaho.
Simbasubiriza ariko kuko ni ibintu numva bagomba gusubiramo. Bivuze yuko utumvise ikinyarwanda, mbabarira, utumvise ikiganiro, kuko twabivuze yuko abascout batagira idini. Umuryango w'abaskuti mu Rwanda wakira abantu bo mu madini yose, nta dini ubogamiyeho. Simbashubirije.
Yego.
Barakwibwirira.
None akandi kabazo. Mumbarize, ese baba bafite agashahara bahembwa barabemeye kujyamo?
Uravuga ubaye umuskuti ngo wahembwa?
Mumbarize.
Yee. Barakwiyumvira rwose, baragusubiza.
Yego.
Yee. Fakosher na Bélier, umwanya n'uwanyu rero, nimubwire Daniel.
Daniel arakoze. Reka wenda mbere kwicara nyuma mubwira yuko mu muryango w'abaskuti umuryango ushinzwe cyane ku gukorera abashake. Jewe bicyaba namaze imyaka 37 mu muryango w'abaskuti mu Rwanda.
Yego. Yego, turakumva rwose.
Ubu ngubu ngiye ngo maze amezi 8 ariko nkorera umushahara, kandi mbaskuti dufite barenga 38,000. Biyanga turi abantu batatu gusa dukora mu biro.
Bya mu biro mpuzabikorwa by'igihugu.
Mpuzabikorwa igitifu nk'uko mu Rwanda ngenda yemba. Ariko abantu bose bakora indi mirimo cyangwa n'ikindi gihe nakoraga indi mirimo nayikoranaga ubushake, nta gihembo ntegereje. Nk'uko komiseri mukuru wacu Virgile yicaye iruhande, nawe akora imirimo myinshi ariko nta gihembo abona. Ni umuryango ushingiye ubushake n'ukorana n'ubushake bw'umuntu mu kugira ngo dufashe urubyiruko gutera imbere. Ushobora kuza rwose umuryango w'abaskuti wenda ufite uburanga ubu n'ubu, uje mu mushinga uyu n'uyu, ufite uko uhemba abantu, wahembwa. Ariko abenshi ntibahembwa, no ku isi yose ni uko, ntabwo ufite abakozi bahembwa benshi cyane. Ariko ntabwo kavuga ko abakora hirya no hino bakora mu biro umunsi ku wundi badahembwa, barahembwa.
Ni ukuvuga nta muskuti uhembwa ubaho?
Nta muskuti. Abakozi b'abaskuti hari abakozi b'abaskuti bahembwa. Iyo akazi gahoraho akora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, kuko rero ntiwakoresha umuntu icyo gihe cyose, aba akeneye no kujya no gutunga urugo. Ariko abandi twese ntabwo ubukorerabushake muri ya masaha, wenda abandi baba barimo kureba imipira muri ya masaha, abandi baba bari kunywa agacupa ku mugoroba. Uravuga uti jyewe ndumva mfite igishyika cyo kugira icyo ngezaho urubyiruko. Ayo masaha ukayigomwa rimwe mu cyumweru, kabiri bitewe n'inshingano. Ni gutyo rero, ubwo Daniel nashaka kuza azaba abizi yuko ari ubukorerabushake.
Yego. Ariko rero birarenga ku muntu, birarenga umuntu w'umukozi wenyine. We yanavugaga ati ngiye kuba umuskuti, ni ukuvuga n'umwana ubaye umuskuti guhera ku myaka 6 nk'uko nyine twabivuze, ari umutoni. Yabazaga nimba hari akantu abona rwose aho ngaho nizeye ko byumvise umukuri inzira ku murima nta muskuti winjira mu busko tegiye guhembwa nta muskuti uhembwa yego
hari kindi yavuze abaza ngira ngo amusubije ubwira ko tutagira idini tubagamiyeho ariko numvise ajya gusubira avuga ati ko abantu bahurira mu kiriziya bagiye mu misa cyangwa bagahura ku mukigiti bagiye gusari nta kungu abaskuti natwe twajya tureba uburyo tuhahurira tukagira ibyo dukora aho nagira ngo musubize ko abaskuti bateganya ibikorwa byabo n'ubundi bagendeye aho bahurira abari mu mashuri wenda uragira ngo mboreho n'ubutumwa nshishikariza abayobozi b'ibigo kujya baha umwana abana umwanya ndetse n'aho atari imiteza abaskuti bakabigira koko bibafasha no mu myigire hari inyigo zagiye zitohoka zibigaragaza icyo gihe bagendera kuri gahunda y'ibigo igihe batanze umwanya uri kuri libre cyangwa umwanya buri muntu akoresha icyo ashaka abaskuti bakabonana abaskuti b'abagaturika iyo bavuye mu misa abajya bakunda kujya mu misa babona akenshi iyo misa za kabiri zirangiye kuko arizo zihuramo n'urubyiruko cyane ahenshi ku maparuwasi iyo misa irangiye abaskuti bahura bakaganira ibikorwa byabo aho nabo nkafatiraho umwanya nkasaba abahumuniye n'abapadiri baba bashinzwe gukurikirana imiryango y'urubyiruko n'abapasiteri nabo babahumuniye aho twamaze kubagira ndetse n'abayimamu ku misigiti bakajya badufasha bakatubera hafi urwo rubyiruko kuko urubyiruko ni kimwe mu bikorwa cyangwa ni umwe mu miryango ubuskuti ni kimwe mu miryango ishobora gufasha abo banyamadini kugira urubyiruko rukurikiza neza amahame y'amadini yabo bakarushaho kugirana relasiyo n'imana ndetse bakagira n'icyo bamarira amadini baherereyemo ikindi umuntu yakongeraho wenda tujya ku rwego rwisumbuye abaskuti tugira amakoraniro menshi nk'ubu tugira ikoraniro duhuriramo n'abaskuti bo mu burengerazuba bwa kongo n'u burundi n'u rwanda dufite icyo twita dinamike ikangurira abantu amahoro tukagira n'ihuriro duhuriramo n'abaskuti bo mu gice cy'iburasirazuba navuga etiyopiya sudani y'amajyepfo uganda kenya tanzania n'u burundi ihuriro nanone duhuriramo twese tukagira igihe duhuza n'abaskuti baringaniye bakagira inyigisho bahabwa bakagira ingando ariko nanone ntabwo natangira kuvuga ihuriro riheruke kuba rihuza abaskuti ku isi yose bita jambore riheruke kubera muri virijiniya y'iburengerazuba muri leta zunze ubumwe za amerika ryahuje abaskuti barenze ibihumbi 25 ryarangiye mu mpera z'icyumweru gishize tugira amakoraniro rero menshi kugira ngo urubyiruko ruhure rumenyane ruteze imbere ubucuti ubuvandimwe kandi nanone bige ibibazo bibangamiye isi barebe n'imigambi yateza imbere isi yacu n'ibihugu byabo ndetse nabo ubwabo mu rubyiruko
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu hari Kasia utegereje kuri telefone nagira ngo mwisegureho rwose igihe kiraducitse gusa Kasia ni nkwemereye ku giti cyanjye yuko ibyo abaskuti dushobora kubiganiraho nkurikije ubumenyi mbifiteho hanyuma ku buryo n'igihe icyo ari cyo cyose nakubariza uzaba umugabo Virgil cyangwa se Rucyana Viateur ikibazo cyose washaka telefone yawe umfasha arayifite Facebook yawe turayifite Kasia ni rwose umbabarire ntabwo ari kuko imijambo ni ukubera ko igihe kigiye ubwo rero turaza no kwivuganira Kasia nende bikwemereye radiyo ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu rero nk'uko nyine maze kwisegura kuri Kasia namwe mwese mbiseguyeho nshimira cyane uzaba umugabo Virgil Fakocher ingénieur komiseri mukuru wa ASR umuryango w'abaskuti mu Rwanda Rucyahana Viateur Bélier Résolu komiseri nshingwabikorwa wa ASR Fakocher ndagushimiye cyane
ndagushimiye nawe Ronare ibihe byiza kandi mwakoze
Bélier ndagushimiye cyane
nanjye ndagushimiye Thomas Kamirende rwose usuze nawe abandi bose n'inshuti zacu babaye mu biskuti aho ngaho muri leta zunze ubumwe za Amerika urakoze
uwa mbere w'intangiriro ni umukuru wa serivisi yacu y'ikirundi kinyarwanda ndetse ni Karekezi ndamusuhuza cyane
yego
murakarama rero mwese uko mungana umugoroba mwiza
namugoroba mwiza
yee bye bye
bye bye.